萨出出萨出出萨福古萨福古萨，唔讲啥个白个罗白个，你上不路个上走路输嘛个怕个几米，耶哩你是呀个拉新个卡苏，耶你来呐，唔帮我问工作卡苏，我卡苏龙吉吉索，我卡苏。
Wasalapolo, Pentis, Yagano, Bebe Palang, and Pencela, Minam Palangosi, Mubati News, Card, Ufuzu Mave, Mapolo, Mashia Mat, Kumawazu, Lapel Tumakonizu, Willam Sholo, Subabu Sumumamalat, Pantikonaline Santan, Willam Chani, Yabayet, and Davisi, Suluga Malinde, La Sulumyama Suluya Sabet, Menangili Pingalitis, Sundo Tetabi, Ninkus Malang, Nichomo Maton. Angiphuza cold drink ngiphuza umkhumbu ngiqatha lento ngilidla ngefork and knife umhluzu ngiwuphuza ngestraw ngingena emcimbini ngigqoka umkhale nebhedi isikhathi ngisibuka kusiphanda ured carpet enyathela ngempadala mina ngiphuma kwazulu 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 hlezi lide umizu hlezi liguqubela izulu kwazulu hlezi linetizu mina ngihlala kwazulu noshakazu mina ngumzu wakwazu okhulumisu sakwazu mina ngumzu wakwazu okhulumisu sakwazu mina ngumzu mina ngumzu mina ngumzu mina ngumzu hayi ngumzu hayi ngumzu hayi ngumzu hayi ngumzu yokulumisu sakwazu 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 sakwazu
Africa. Ngihamba nensizwa ke lana esuka phansi enkandle ejibe nokhalweni. Umapholo bake lona uqade umashiya amahle ngathi azoshumayela. Insizwe ginqa inkomo ngenqindi iphinde futhi ihlinze ngeracer. Mude mude spam senyoni. Isitimela sithi ushosholo zameli. Intombi egoli zithi umapops, uDaddy D, Mr. Double D to Double Matches. Ayi cha, mangivale nje ngisho ngithi sweet 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 kodwa dokotela kashukela. Qisha umqabaqabi iqabule vinika. Hayibo wena shalo. Kumbuka lapho asekulethi wena kumbuka qhathi
Malume wayesikhatha ngenhlabathi njengemamba esemthini ngangivele ngibashaya amakhanda ngithi ngo 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 mfana mina ngidlele esitsheni sikababa okuzalayo wena udlele esitijini sikagogo phumna kumkhaba kwakukhala umaye maye maye ma khasha izintuli kusuka amaphepha sama owinter mina ngiduluka ikhala ufuzo likababa wayenolaka umzulu onenkani usho kuhlune wenkani
Zulu kwazu, Zulu kwazu, hlezi lide umizu, hlezi liguqubela izulu kwazu, hlezi linetizu, mina ngihlala kwazu, noshakazu, mina ngumzu, wakwazu, okhulumisu, sakwazu, mina ngumzu, wakwazu, okhulumisu, sakwazu, mina ngumzu, mina ngumzu, mina ngumzu, mina ngumzu, hayi ngumzu, hayi ngumzu, hayi ngumzu, hayi ngumzu, okhulumisu, sakwazu. Sakwazu, sakwazu,
sakwazu.